Afhayeenka ciidamada milatariga Kenya Colonel Cyrus Oguna ayaa beeniyey ciidamada Kenya ku sugan magaalada Kismaayo ay la safteen dhinac ka mid ah dhinacyada ku dagaalamay magaaladaasi. Maxamed Faarax Shiraay warbixintani goor dhow inooga soo diray magaalada Garissa.
Dowladda dalka Soomaaliya ayaa waxay ku eedeysay ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo inay qayb ka ahaayeen diriftii ka dhacday magaalada Kismaayo. Khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaa waxaan eedeyntaasi in uu ka jawaabo kula xiriiray taliyaha afhayeenka ciidamada militariga dalkani Kenya, Sere Sunguna.
KDF is part of AMISOM.
ciidamada dalka Kenya loo yaqaana KDF waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya. AMISOMna waxay ku joogtaa dalka Soomaaliya codsi uga yimid dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya. Sidaa darteed, AMISOM cid gaar ah ama qolo gaar ah oo ay taageerayso ay gacan siinayso ma jirto marka laga reebo dowladda dalka Soomaaliya. Ciidamada KDF-ta ee dalka Kenyana waa ciidamo dhexdhexaad ah sida AMISOM ay tahay umba iyaduna tahay.
And KDF being part of AMISOM is not supporting any particular group. So KDF is neutral, just like AMISOM is neutral.
Mr. Sarah Sunguna ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey eedeen ay dowladda dalka Soomaaliya u soo jeedisay oo ahayd in ay la tegin mid ka mid ah taliyaasha ciidamada militariga dalka Soomaaliya oo lagu magacaabayay Cabaas Gurey.
It is not true that KDF arrested any Kano. I know you are probably referring to Kano Abbas. Kano Abbas, as you are speaking with you now, is in Busar.
Run maaha in ciidamada KDF-ta ee AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo ay xireen mid ka mid ah korneelada ciidamada dalka Soomaaliya. Dabcan waxaad ula jeedaa Korneel Cabaas. Xilliga hadda aan kula hadlayo, Korneel Cabaas waxa uu joogaa magaalada Buzaar, wuxuuna la joogaa ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya. Korneel Cabaas, xaqiiqatan waxaa loo soo fududeeyey in laga soo qaado magaalada Kismaayo oo diyaarad ayaa ka soo qaaday. Diyaaraddii ayaa waxaa cilad ay ku heshay magaalada Dhoobley markay marayso, halkaas saacada ayay joogeen, kadibna waxaa la geeyey Buzaar. Arrin sax ma aha in Korneel Cabaas uu inoo xiran yahay ama cid uu xiran yahay. Waa mas-uul Soomaaliyeed, wuxuuna ku sugan yahay magaalada Buzaar asagoo taliskiisii ku jira. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.